show semi sina dogo. Maneno finali semi missing dogo. Dabi kama dabi ya Kariakoo, El Clasico London. Viwango vya juu ni classy so. Ile staki kiki kulete mazoea na kutoa loki. Bomba ni lako nkimaliza kunyeshea na lipigia loki. Mile staki waje tuletea mazoea tunacheza loki. Shake ya boom boom back, leta shida kila mall, mina zoom zoom back. Cha kujenga sini nyumba siyo unyumba. Mitambo nikipiga debe, sipigi mke piga zege. Mechini dabi kila daily, daily.
Dabi, 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 dabi. Mama kila mechi mini dabi, 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 dabi. Mama kila mechi mini dabi, 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 dabi.
Yeah. Panda mini pande mbegu kama vita. Leta mini chara zewe kama gita. Ukati ringi mama we na kungarisha. Ona mimi na vodeka unanilisha.
Sipigi nondo na pigi noti noti. Na bado ni na beto kwenye koti koti.
Sifui kwa dobi na kunja goti goti. Vile na usakata unausaka kwa tochi.
Oh darling, darling, darling. Unanilaza vile michale. Chale, chale.
Mama kila, mama kila.
Dabi, 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 dabi.
Mama kila mechi mini dabi. Dabi, 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 dabi.
Dabi, 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 dabi.
Mama kila mechi mini dabi. Dabi,
yeah.
Dabi,
biggie, biggie, biggie,
dabi,
lie.
Dabi.
Napenda unite daddy vile mi nakudumia. Napenda vitu flani vile mi unanisusia. Napenda unite afande niki nikukamatie. Nite kisukari nije nikulambishie. Ukianza kula vitu hivi kwa jasho man, utacha kula vitu hivi kwa macho yani. Mabobo wanauliza anamngata nani. Inyama wanaitaka paka rasta man. Oh my baby why, oh my baby I. Kwangu umekufa na mi I'm ready to die. Weni chipsi kavu baby nina kumayai. Siku funguli suru wale wabilai. Na kufungulia moyo wangu wailai. Ay, dabi dabi dabi.
Mama kila, mama kila.
Dabi, 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 dabi.
Mama kila mechi mini dabi. Dabi, 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 dabi.
Dabi, 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 dabi.
Mama kila mechi mini dabi. Dabi, 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 dabi.
Mama nina black belt, sichezi kung fu. Na mina mgwanja wa mapenzi, sitaji na fuu. Mana gila mechi ndani ndani. Dabi ya inaga wanja wa nyumbani, yeah. Na mwenye kiti miakali ya uskani. Na chomba kendi mrama yani stunning stunning. Yani ni boom boom ba. Kicha mchangu mina kitunza. Na pokosea ndo na jifunza. Makali bado nyankurunzi nzani.
Mama kila, mama kila.
Dabi, 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 dabi.
Mama kila mechi mini dabi. Dabi, 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 dabi.
Mama kila, mama kila.
Dabi, 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 dabi.
Mama kila mechi mini dabi. Dabi, 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 dabi.